Sports. Oh baby, mwenzako mimi nawashwa pabaya, kiuchokozi ukinigusagusa mie haya matutoko mihogo bichikoko nidekeze kitoto kachumbari kwa kiwiko.
Oh,